amajwi yumvikana amajwi y'indushyi n'impfubyi
isi yose uko ingana hari banga ikeneye ibanga ryatuma indushyi zihemurwa
iryo banga ni Yesu Yesu
nagere ni Yesu ari banga muri byose na bambi n'umucunguzi oh ese ni juru mu musingize oh hari banga bizina Yesu Yesu nagere ni Yesu ari banga muri byose na bambi Isini juru mumu singize Oh, haribanga Mizina Yesu
Nimbe nawa kumeyemi Yetse na memoro heje
Yesu niwe wenyine Alfa kandi omega Ibyiringiro by'intembe kwa muganga
Izina Yesu iyo rivuzwe Imbaraga z'umwijima ziracika Iririmbe riraryoshye Ibohori imbohe zose
Yigire masureme Ukunuri indura Ijarurwa ngo bihinduke gukunda
Ni Yesu wenyine turirimba Tubwiriza abatuye Yesu rukundo Bihane Tegura ingoma ye Dore ko bidatinza Giye kwima
Yesu nagere ni Yesu Hari banga muri byose Bambi n'umucunguzi
Nasingizwe
Isi ni juru mumusingize Hari banga Bizina Yesu Yesu nagere ni Yesu Hari banga muri byose Bambi n'umucunguzi
Nasingizwe
Isi ni juru mumusingize Hari banga
Izina Yesu
Yesu nagere ni Yesu Hari banga muri byose